SHI RKO Circomedia.
Yo. SHRKO.
Sing!
Me go sudden fly you. Why you gonna say me love a betray? Me feel like I could just go away. Me at a hold me down for a delay. She go on the tune. I would like to cry with a slay. Yeah.
Najitutumwa namonesha mapenzi ya ukweli. Anazingua ananita dogo dogo nitafeli. Namwita baby ananiona kama simkweli. Anazingua kwenye mapenzi ananikejeli. Kumbe Serengeti boy najisumbua tu. Eti kwako nilifata bei we mke wa mtu. Why ulinifanya toy ndo sikujua tu. Penzi ulinipa kwa siri ukiamua.
Danga danga.
Kwako sijaja kudanga.
Danga danga.
Nilikuwa na kupe.
Danga danga.
Uololo. Sijaja kudanga.
Danga danga.
Yeah. Yeah. Simu unapokea mchana. Usiku no kutafutana. Eleza watu ni kuite mama. Wapi na wapi. Yeah. Unapenda kujificha sana. Utaki kuonekana. Kumbe we ni sugar mama. Mie sitaki. Yeah. Unaniweka roju, roju, ju,
roju, ju.
Na tayarisha chora tatu. I love you. Mbona unatia sumu penzi letu. Ni nani wa kumlaumu kati yetu kama si wewe. Kweli pesa unanipa, mapenzi ya kweli nakosa. Ya from a badirika mama. Unanita dogo.
Danga danga.
Kwako sijaja kudanga.
Danga danga.
Nilikuwa na kupe. Aibo nisepe.
Wacha nisepe, nisepe.
Kumbe wewe siyo saizi ya.
Nisepe, nisepe.
Ai, ai, nisepe.
Wacha nisepe, nisepe.
Nikatafute taipu yangu.
Nisepe, nisepe.
Minazisishi na ninajiwe.
Wacha nisepe, nisepe.
Nikatafute nazimweza.
Nisepe, nisepe.
Ooh.
Wacha nisepe, nisepe.